Charlie. This is now worldwide music. Internationally known.
Bitch, no
I'm a duck on your call.
Hey!
Zambiak Charo.
Zedwap the bomb.
Bela piti mika mwenefi. Mwindi shom toto. Tonga na lomba saladzi nebo kumpa tomato.
Boira, haikona no kusarula. Tegelela sana rangira isho msarula.
Apale puike pose ni mbila. Ndye fweka tenshe ni mbile mbila.
Waka wa, bako se, babo se, bako swe, bonse, bese, isha chense.
Nebo kwa tisuelo patoto. Nikuli neba tapule nsele nebi ponto.
Uwate mele chini kama tulo puele. Chimenti ya di shupa ni wote tulo puele.
Erwensh.
Iwalo kwechi.
Kenge.
Anasiyachi.
Ni icon, ni squeaker.